taageerada Mareykanka ee Israa'iil ayaa sii socota xilli Israa'iilna ay sii wado hawlgalkeeda ay ku sheegtay inay ku cidhib tirayso Hamas, isla markaana cadaadiska caalamiga ah ee ku wajahan Israa'iil iyo xulufadeeda oo Mareykanku ugu horeeyo uu si weyn isku soo tarayo. Dhowaan ayaa baarlamaanka Yurub uu meel mariyey qaraar ku baaqaya xabad joojin rasmi ah, iyadoo suurtagalnimada tallaabadaasina shuruud looga dhigay in kooxda Hamas awooddeeda meesha laga saaro lagana soo daayo dadka gacantooda ku jira ee afduubka u haystaan. Madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka midowda Yurub ayaa markii qaraarkan loo codeynayay waxa uu ku dhawaaqay:
La votazione è aperta.
The vote is open.
La votazione è chiusa.
The vote is closed.
Codku wuu furan yahay. Way dhammaatay codayntii. Codbixintii waa la ansixiyay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay go'aanka baarlamaanka Yurub ee Khamiistii ayaa yidhi: waxaanu haysanaa waddo dheer oo aanu ku socono oo ku aadan iska horimaadkan. Madaxweynaha Israa'iil ayaa qiray hawlgalkooda military in uu si xun u saameeyey 2 milyan oo qof oo deganaa Qasa, balse waxa uu sheegay in Israa'iil aanay haysan wax kale oo aan ka ahayn inay ku sii socoto hawlgalkeeda military ee Qasa ay ka wadaan. Dadka xaaladda haatan bariga dhexe ka socota falanqeynaya ayaa sheegay in taageerada Washington ee hawlgallada Israa'iil ee sababay 19,000 ee dhaawaca ah iyo dhimashadu ay gebi ahaanba hoos u dhigayso maqaamka caalamiga ah. Waatan Trita Pershi oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee macadka loo yaqaano Queen's Institute.
By indicating that it is willing to, you know, change the course of global will when it's interested in protecting Israel, the US actually stands
waxay tiri: maanta arrintan gise ka taagani waxay Mareykanka u keentay inuu keli ku noqdo ama ka go'doomo golaha guud ee qaramada midoobay. Marka loo barbardhigo heerka taageeradii uu helayay 2 sano ka hor duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine, Trita Pershi oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri: dalka keliya ee ugu weyn ee ku sii haray isfahaysigu wuxuu ahaa boqortooyada Ingiriiska. Waddamada kale sida France, Spain, Italy iyo kuwa kale way ka baxeen, waxaanay tani mar kale muujinaysaa sida Mareykanku u daciifay. Mareykanka waxay arrintani ku keentay inay ku soo dhiiradaan amaba ka hor yimaadaan waddamo muddo dheer ka haybaysan jiray awoodda Mareykanka, sida dalka Koonfur Afrika oo horaantii bishan maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda u gudbiyey dacwad ka dhana Israa'iil oo ay ku soo eedeeyeen inay xasuuq baan ka geysteen Qasa.